nation will again experience the oppression of one by another and bear the indignity of being the skunk of the world. Yaga 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 yaga.
Zengabu wede
Tuliyambale gure
Menzi inga ewede
Tuliyambale gure
Deki bataka gachi wede
Tuliyambale gure Tulibimba uyugane bia
Siyagasi Nga wede
Tuliyambale
gure Wana chemari rangabu wede
Tuliyambale gure
Obukenu zingabu geze
Tuliyambale
Ago amani tukali na era mikopa wange wangu te tuliyambale tuli nyumirwa yugande pya
Tuliyambale gure
Abalimi nga bafunye akatale
Tuliyambale gure
Nga munsi okulina eddembe
Tuliyambale gure Tulibimba mu Uganda empya
Amalwaliro nga gaterete
Tuliyambale gure
Nga tetukyafa nga tuzala
Tuliyambale gure
Nga buli kikyamu kiterete
Tuliyambale gure
Tulibimba mu Uganda
Mukoze samirembe temulwana
Tuliyambale